kupenda malaika, malaika, na kupenda malaika. Nami nifanyeje kijana mwenzio, na shindwa na mali sina we ila ni kilio. Nami nifanyeje kijana mwenzio, na shindwa na mali sina we ila ni kilio. Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika. Kidege kukuwaza, kidege, kidege kukuwaza, kidege. Nami nifanyeje kijana mwenzio, na shindwa na mali sina we ila ni kilio. Dread, nati dreadlock, nati dreadlock, dreadlock Congo bongo, ah, nati dread.
Rasta, a natty dreadlock. Then I'm trotted it in down the 4th street to see natty dreadlock.
Fantastic.